I just wanna spend my life with you for the rest of my life.
It's too cute, baby. All
right. I just wanna spend my life with you, baby. I just wanna spend my life with you, my darling. Nifeu nisike ufini kusike mpenzi. Kama kitana nituko wote, kabri nitoi wote, dia mpenzi. Turn around nikumbie, hakuna wewe bila mie, hakuna mie bila wewe, lazizi. Umebarikiwa roho mpenzi, ufutuzika ni wangu lazizi. Wakileta choko choko mpenzi, hatuna time to put busy. What's up my boo, tundi kiwanja gani nieleza my boo. Usinipeta boo, kama maswali yao wewe ndo jawabu. What's up my boo, tundi kiwanja gani nieleza my boo. Usinipeta boo, kama maswali yao wewe ndo jawabu.
Mimi kama wewe, wewe kama mimi. Na haijalishi kina kipi nimezama penzini. Wanatamani kuona tumetemana, lakini sisi ni watu makini. Vikiumana nisiria we na mimi. Kitu nachopenda unakomana shida. Hata nkikosa ntakikisha unakula unashiba. Pesa na zawadi ni vitu ambavyo vikupi shida. Unaita vitu vya kawaida upato vikose barida. And I'm gonna marry you, I swear. Ukiacha baba mama, you're the only thing I care. We're so getting bobo, so sitaji kuona spare. Sema unapotaka kwenda, promise I'ma take you there. Sakupata na tamando, mana ukipiga kazi na chingamka. Naletaga na vipiza, wasione mtoto mzulo kazani daga. Wasione tuchombo kasema kifaa. Unanifana kufaa, shida zako za kwangu nazivaa. Mimi na wawo kwa shida na bra.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
What's up my boo,
usinipeta boo, kama maswali yao wewe ndo jawabu.
Watagawanya na kutoa.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
Tell me baby,
usinipeta boo, kama maswali yao wewe ndo jawabu. Tulikutana wawili mpenzi, tukigumana wawili mpenzi. Yanani ya baki nani mpenzi, ayaya. Viko vitu vaku nitenganisha na avo, ila siye nilie na esasa. Sababu niliapa kumpenda kamwe kutomwacha. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo. Usijipeta boo, kama maswali yao wewe ndo jawabu. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo. Usijipeta boo, kama maswali yao wewe ndo jawabu.
It's Servala baby. This is my boy Klasiki with my boy Lunya Boozy. Golden never gets old baby. Yes sir.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
Tell your friend to tell your best friend we're back in the game.
Another gbedu from nigerpickup.com.